namni tokko abbaa qabeenyaa ta'uuf yookaa hatuu qaba yookaa dhaaluu qaba yookaa immoo nama qabaachuu qaba makaanizima jiru kanatti amantaa.
Wabtaqii fi ma'a ta'a kallahu.
Daara
al-akhiraa. Waan rabbi si kanneen keessatti wanni biraa dhumaa jiru kaayyoon ta'e akhiraa barbaadde. Walaa.
Tansa
nasiibaka min addunyaa.
Wa ahsin kama ahsana Allahu
leeyahu. Baaqa beenyaa qabaachuu qabna, caalima qabaachuu qabna, sheekhee qabaachuu qabna, imaama qabaachuu qabna, ustaadha qabaachuu qabna, injineeraa fi doktoraa hunda qabaachuu qabna. Kan hunda namootu rabbiin gahee isaa bahu qabaachuu
qabna.
Akkuma saxaabaa keessa.
Gaheen Khaalid baatee bitaa Abdullahi bin Mas'ud
addaatee. Walin fakkaatu ta'a Abdullahi bin Abbaasii fi ta'a Abu Bakri baatee akkaamiti.
Qaawa kana guutaa ooluun kun maallayni inni sirraa hirrise ni jira.
Alhamdulillah wallahi tun balawa rabbiiti bara. Abadan erga maal baasaa jechuudha dhalli isaa siyaasa keessatti.
Maana qasa maaluun min sadaqa.
Maana qasa maaluun min sadaqa.
Tunis
loogan hiyya tokkorraa tokko. Abadan wallahi wa billahi daahira.
Duba lubbuun maa faffacaastasiin jettu.
Abadan hogguma inumaatu niin hawaahoo silaa akkana godhe jee silaa mor godhe jee. Yeroo hedduu hoggaa gartee waan san godhe dachaa kudhan qeerra xiqqaate beekamu dachaa kudhan ta'e gaddeebi'a.
Amma salaata makaribaa irratti rabbiin godhini Allahumma laa hasad. Rabbiin godhin immoo arra salaata makaribaa irratti qabeenyi qabdu zeeroo deebi'e boru gana moonni gootu maali fakkeenyaaf.
Hundura boru waa hundura ta'e galata rabbii galchaaf alhamdulillah.
Fisarraa'i waddarraa.
Yeroo hunda galata rabbi. Alaa kulli haal. Haala hunda irratti galtee.
Allah.
Alhamdulillah rabbi alaamin. Maaliif qabeenyi kun akkuma rabbi isaanii harabbiiti. Isaa fidee yoo fudhatellee kanuma isaati.
Maalleeni wasakha addunyaati jaa masjida taa'ee. Namicha yamanii tokko maaldi hayyee maalleeni wasakha addunyaati yoo ta'u wasakha keessan naa kannaadha. Wasakha keessan waliin naa qabaa komiteedhaa baa naa kannaadha.
Gonkuma rafamu abdi jira huma dorobe ameesi islamu mawuli daga gudafteesi
abdi jira huma dorobe ameesi islamu mawuli daga gudafteesi
ilahi.
Sukkaraa jiruun moo musiiba.
Alhamdulillah sukkaroo.
Yeroo ati ifitti amanaa hin turinitti namni sitti amanee ture. Qabeenya jechuun bilisummaa harkachuu yookaan nagaa harkachuu yookaan fayyaa qaamaa harkachuu yookaan xurree rabbiirra jiraachuu dhaadhaa amma argumantiin keenya. Immoo dardararraa namni fayyaa qabaate qofaaf yeroo qabaate qofaaf dardara ta'e qofaaf ni tujjaara jechuun miti nuyiisa Allah akbar daawwattoonni jechuun jira shakkii malee.
Lubbuun takka illee hin duutu addunyaa kanarraa.
Hatta
tastakbir rizqaa jechuudha. Haga waan rabbii si kana san ilin bishaan. Bishaan gurucaa takka illee maan taane. Tarabbi addunyaa si kaayisan haga dhuguutu addunyaa lan galtu jechuudha. Sanatti beektee amantee gina immoo tattaaffi hin
dhiisu.
Maaliif wakullum weessaruun.
Limaa kolee. Ilaalchi gad bu'aan namni keenya maallaqaaf qabu. Kan immoo gizii ati abbaa qabeenyaa taate sobata fuula dhaqqabde maali.
Wallaahi sirrii waan kanaa dhugaa feetee dhibbaa dhibbatti gaafa ati qabeenya barbaadu san qalbiif hin barbaadin. Akka inni si haddamu rabbiin akkaan inni na haddamuuf naa kanne malee yoon ana immoo isa haddamee oo isa haddamuu cimaa jechuudha. Isa gartee rabbi godhachuu jechuudha. Isaaf ajjeesa, isaaf nyaata, isaaf zallama, isaaf kijiba, isaaf gartee kan maxxanfatu illee yookaan rahima taatus. Yoo qabeenya taate gartee maxxanfata wanni jiruunsaa guutuun horii qofarratti hin taatee kuni gabra horii taate jechuudha. Eeggantummaa gartee silaa makiinaa afur ture yookaan shifeera ture guyyaa sadii amatti kaatamu wanta gartee isaa hundoo mana ijaarrataa agarta guyyaa kan tujjaa miskiina deemasi kan lolofaa agarta tuffii heddummeessa zaalimummaa heddummeessa yoo kana taate hoggaa san ati abbaa hagan godhattu waan sana jechuudha.
Afrikaa keessa namni tokko abbaa qabeenyaa ta'uuf yookaan hatuu qaba. Yookaa dhaaluu qaba yookaan immoo nama qabaachuu qaba makaanizima jiru kanatti amantaa.
Wabtaqii fi ma'a ta'a kallahu.
Daara
al-akhiraa. Waan rabbi si kanneen keessatti wanni biraa dhumaa jiru kaayyoon ta'e akhiraa barbaadde. Walaa.
Tansa nasiibaka.
Tansa nasiibaka min addunyaa.
Wa ahsin kama ahsana Allahu
leeyahu. Baaqa beenyaa qabaachuu qabna, caalima qabaachuu qabna, sheekhee qabaachuu qabna, imaama qabaachuu qabna, ustaadha qabaachuu qabna, injineeraa fi doktoraa fi hunda qabaachuu qabna. Kan hunda namootu rabbiin gahee isaa bahu qabaachuudha. Akkuma saxaabaa keessa.
Gaheen Khaalid baatee bitaa Abdullahi bin Mas'ud addaatee.
Walin fakkaatu ta'a Abdullahi bin Abbaasii fi ta'a Abu Bakri baatee akkaamiti.
kana guta olun kun malleni ni sirra hirriseni jira
alhamdulillah wallahi tun bala rabbi tibar abadan ergama arba sa yachu rabbi tiya akhi sitti
mana qasamalun min sadaqa
qasamalun min sadaqa
sah
tun shulu gna khiyata quratuk abadan wallahi wa billahi zahiran
dubal lubul ma ma fafacha astasini
yetu abadan abadan hukuma in umatu nin hawahu sila akana gode je sila mor gode je yaro heddu gadar te wasan gode dacha kudan kera ta katibe hamu dacha kudan te gadde be
amma salata makhriba raddi rabbin gorini allahumma la hasad rabbin gorin immo arra salata makhriba raddi qabeyni qabtu zero debi borugana mo ni gotu male fakenya
hundro goru hundro te gadar rabbi galcha alhamdulillah
في السراء والضراء
يروهم ده قالت ربي على كل حال
صح
حالهم ده رتي قالت
الله الله
الحمد لله رب العالمين مالف قبيني خلقكم ربي من إساني خربيتي
صح
إساف بدي يوفرت اللي خدم إساتي
مالين وسخة الدنيا تجا مسجدة هاي من نمي تيماني تكون مال دي هاي مالين وسخة الدنيا تيو توسخة خيطان ناخن هلا وسخة خيطان ودين ناقبا كوميتي رابا ناخن هلا جي malayni wa alakhirat tibitatan wa ankufa wal kabziza
ibakhati mo sukura gabita sila katib ban fahmin rai
duga
jirun garte silahu sinu tema yo garte ban akatifaydo be khaje
nagay gabda
alhamdulillah
amata lama china yo khamas sidi dura ana university amal lama faqaro asma wala garre turniya datta
duga kagarti yadda
dauno walidde binet jira arraga gafi heddu khasna topic heddu tuina copy da egalu
kagarati insha
Allah sanduram mo gafi kulamani haso egalla darzan habata kayecho
egalle insha Allah
egalu jechata kayo kawo e yo ka aitrun devist
insha Allah
egalu
insha Allah
heddu bareda aya gafi dura yero ati ifitti amanahin turunitti gafa ati sirritti finbeine namnis tamane ture en jechata kako fan yo kawo ma komata kan
abari
shukra dogongori hojjettu tisishene ise mal
ilauda
rabbit yakkan dihachun guti jechana
wahidu sif mijesiti adunya akhirati milkesiti
wanni haga arada wottoni dilasirrahim bayne mal
faranjin persistent tin khamo nama tasfa murri khamo magte nama wantek hoggaguru fadu
sah
sirriti gudu daf yali gudu amma tasfamurrecho khamo qalbin cemne
dubare namni difa majatchuni hawitu
menta dakhitako ama jiruti khana khisti
jai rabbi jira uno kameran
doktor abdi
okay
galgalo gunjabe
khame khiya deron ginyagon
ni lama menta dakhiyata kono magarti jiruti khisti athara gudaqbuto akana matakoti
haya
lama eddu naqare yo khamo jiruti khisti gerti akan barod khiyati fufu akan dandetin an fitin bayne nadamese nakorokome na khase
haya
ammo wansila akini barbadusan dibbatti le etegoutin jira inshallah mo bakati ko takayira tasila untajanne ifama jitu paran
sa 60 ulfaato amma namni khenya ifama yechura justification afidata barwana kanati fi wana kana amma ifama wardin jo kun sakandu malam 60 ulfaane
ulfaane because malif ani hagan ndahuti badi yo khamu gate inu ma diru madahu namni gate badi fi behe
sah
sirifachu dafansan ifama chu
sah فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم الدبره دهايا الحمد لله وان خنا مجس بكان جهتين جرا ونجت مال جرينيا كيس
ونمن سلاحو
حبتك استاذ ديتيلا اتسين هايا
بروجكتي سغنتا جرمه يخامو projecti garte expansiona to fix live center
aha sambakangau milke
alhamdulillah
dubareda haya wanni malleini khesibitu hindandehin
jolu